kama ningepona basi ningetoka nduki. Kuna wastarabu na wamamluki, penzi nijifiche wapi mbona kote nuksi. Nauma, 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 nauma ukipenda usipopendwa jama. Nauma ukipenda ukakatishwa tama. Wala angesema yupo nae wengine, wala angesema yupo nae wengine. Ningeisaka furaha pengine, ningeusaka upendo pengine. Wala angesema yupo nae wengine, wala angesema yupo nae. Furaha pengine, ningeusaka upendo pengine. Furaha pengine, ningeusaka upendo pengine. Bora angesema yupo nae mwingine, bora angesema yupo nae mwingine. Ningeisaka furaha pengine, ningeusaka upendo pengine.